Love is love, baby. Dunia nzima mawa. Mwange makopa. Aba!
Nimekupandisha kreti. Ili wasijishindana nawe. Girl, you're so amazing. Siwezi kufananisha na wale. Ukweli ujui wengi. Kama tuwezi jigawa. Tulipitia mengi. Na shetani apendi. Wambie. Kina nilichoza ma kionekani. Naniwe. Peke unanifanya. Nisiwatamani. Wambie. Walipita ila kwako au ni gani. Wambie. Wambie. Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu. I'm in love with you man. Oh nana. And I'm in love with you. I'm in love with you man. Oh nana. And I'm in love with you.
Roho, dona choku pendea. Ukinificha ni mtondo goho. Wanibama zaga zaga. Hey, wanifanya mawazo sina. Waridhika kiwa nacho sina. Wamejaribu kukuwinda. Ona vilo mekoma na mi.
Kuambia kila nilichoza ma
sionekani.
Naniwe peke unanifanya.
Nisi watamani. Nambie
yeah.
Nambie, niwe peke, choniwe. Na.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu. I'm in love with you man.
Oh nana. And I'm in love with you. I'm in love with you man. Oh nana. And I'm in love with you.
Yes. Mdogo mdogo usifanye zaidi utaniwa. Makopa kopa yote yaliyoko chini ya jua. So innocent and pure. Mitu ndo naye kujua. Achwa jaji kwa vikuku na pini ya pua. Sigusi jusi gusi chini. Nele mama. Na kupende leo zaidi ya livyo penda jana. Na kesho zaidi ya leo wanga wafamu mapema. Ni ugonjwa ni kizama shuli nyingine sina. Watachana tu wachane na nani. Sio mimi. Niko mapenzi ni binadamu. Kajini. Sielewi vyumba Mungu wanarombaya za nini. Mapenzi ya watu wengine yana wasumbua kwa nini.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu.
Wacho mbe. Mama, oh nana.
Oh nana. And I'm in love with you. I'm in love with you mama.
Chumba.
Oh nana.
Oh nana.
And I'm in love with you.
Wacho mbe mama. Maneno ya zimi moto mama. Let them talk mama.